ubwo se mwene data urumva yubu muri uwo mwanya yarabaye ate yaratekereje ate ubwo se mugenzi wanjye ari we bibayeho wakora ute wagira ute yubu yapfushije abana be bose abagaragu be bose ndetse n'inyamaswa ze zose yari yoroye ubwo se murumva yarameze ate nuko yubu aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa ati kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye ariko byose ndabihimbariza uwiteka ati izina ry'uwiteka rihimbazwe iminsi yose bagenzi banjye murareba neza yuko yubu atakundaga imana ye kubera ubukungu n'abana yari yaramuhaye ariko kandi urukundo rwe rwari urwo ku mutima muri iki gihe rero hari abakunda imana kubera ubukungu bwaba bugize ikibuhungabanya bakava ku mana yabo hanyuma se mugenzi wanjye wowe ukunda imana yawe kubera ubukungu iguha kubera abana yaguhaye nangwa se uyikunda ari urukundo ruturutse ku mutima none rero twongere dufungure tujye ku gishushanyo cya 11 shitani yatwaye ubukungu n'abana bose ba yubu amuteza amakuba n'ibikozere nk'uko mubyumvise ariko umugaragu w'imana yumu ntiyigeze areka imana ye mu ijuru haba indi nama na shitani ahari nuko shitani ibwira imana iti iyo yubu agira ikimubabaza ku mubiri we ntabwo aba yinangiye kwanga kukwihakana nuko imana ibwira shitani iti ngaho genda ugerageze umugaragu wanjye yubu umubabaze ku mubiri ariko kandi imana ibwira shitani iti uramenye ntutware ubugingo bwe nuko shitani atuma yubu arwara ibibembe kuvana ku mutwe kugeza ku ino nuko umugore wa yubu arababara cyane abwira umugabo we yubu ati ni mpamvu ki utihakana imana yawe ugapfa nuko yubu aramusubiza ati ibyo uvuga ntabwo ubizi umugaragu w'imana yubu asubiza umugore we ati iyo imana iduhaye ikintu cyiza turacyishimira ati hanyuma se dushobora dute gutangira kwinangira imitima no kurakarira imana tuhaje amakuba nuko yubu yanga kwihakana imana ye pe haza inshuti ze eshatu z'inkoramutima kugerageza kumukomeza mu makuba yari arimo ariko izo nshuti za yubu eshatu zari zizi yuko ayo makuba yabaye kuri yubu yaterwaga n'uko yakoze icyaha nuko baramubwira bati ihana ibyaha byawe byose ibintu byawe biratungana nuko umugaragu w'imana yubabaza imana impamvu ibyo byose byari byamubayeho kandi atari yakosheje na busa